cooking it. Kambira so nshito gwira Mike.
Nisho boy can do naps.
Anitenga mutima na kupasani wako baby. Unga chite ve ufuna ngana lakua waniusa. Tine wako baby kumutima ninankala. Tiecha betu gwilizane. I love you nakateka. Nikuimbila kanimbo nika kombe sesesa. Kamuchiswahili baby he kaenda so. Mikolo salama wasi wasi nasema baby nakupenda. Mikolo salama wasi wasi nasema baby nakupenda. Nikale na kweba niwe ma baby wahine ketingushe. Nikale na kweba na mubalandesha hine ketingushe. Sula yako, macho yako, kupolewa mama yangu. Nasema nakupenda na iwe baby wanipenda. Vanga ni vako, vako ni vanga. I love you ndiwe inenifuna kidogo. Follow you baby. Ukilalala sikomi Mozambia milele. Nakutumila Dr. Himu dalama nilie. Mikolo salama wasi wasi nasema baby nakupenda. Mikolo salama wasi wasi nasema baby nakupenda. Nikale na kweba niwe ma baby wahine ketingushe. Nikale na kweba na mubalandesha hine ketingushe.
Munoko twafuma bantu valeseka. Onse valeseka.
Exclusive to Zonefly Entertainment.
Zone A Space. Stream, download, and share.